and open your mind. Come into my world. This is the world. This is the world of DJ Riggs.
City rocking on the midnight train. Tuzame, mchangani, kuna kushinda na kufeli, oh inabidi ujijue, tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, see the promise left from above. And it's so beautiful, no they can't touch the fire.
Everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, mad, I might too cost, oh. She asked me what in I love for life, I said what in no go touch us, oh. Oh, every day nigga see my mama smile, that make me the bump us, oh. Ooh, yeah. Call up, pick up, call up, pick up. Call one me, take a call up, pick up, call up, pick up. Call one me, take a call up, pick up, call up, pick up. Call your me, take a call up, pick up.
Yes.
Call up, pick up. Call. They me say she like to dance a zonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. She said she give me ghetto loving, tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your mother, I'm a fo. For your mother, I'm a fo. I'm a fo. For your mother, I'm a fo. For your mother, I'm a fo. My Adam, my game is boss, I love you, mama, give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh, yeah, ooh, yeah. See my baby, the game is boss, I love you, till the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. Ooh, oh, yeah, one, take a call up, be call up, be call. One beat, take a call up, be call up, be call. One beat, take a call up, be call.
Da 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 da,
test for that. Nobody test
that. Baby girl, I want this kind of love. This kind of love. You do me like bam, 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 bam.
Something that lasts. I know you're looking for something that lasts. see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea
until I saw you dancing.
And when you walk up on the dance floor, nobody can at the door. The way you move your body, girl, and everything's so unexpected. The way you right and left it,
so you can keep on shaking it.
Never really knew that you could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
I don't know what you heard about me, but if this can't get a dollar out of me, hapa furani tele. Kwano mesahau mziki yangu bado ni genge. Kwano natudharau tafadhali usifane ni cheke. Tadangana zaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana mkatuzi choke. Unapanguza nini vana wacha jashu imwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ya menye mbano kute na ngoma mbili mbili. Na moral, moral, wachi wabambe. Na mjibandishe juka bendera na mwimbe ngoma kana shono lante.
Ma cookie na ma keki. Oh yes, baby nime sete.
Sete, napenda ka zile zime sete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wame sete. Zime singa tu kwa kipete. Si mama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni fate. Fate,
fate, boss, eh. Bazo sinitoke, kuna toast. Anataka tu niende kwake. Maso sema kebab, yen yon tate. Eh, boss.
Are you guys, you guys, that denda, denda? She can really get a good one with me. You guys, you guys, that denda, denda? She can give you a good one with me. You guys, you guys, that denda, denda? She can really get a good one with me. You guys, you guys, that denda, denda?
Check, 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 check.
Femi kwenye flow, kwenye phenomena, phenomena. Jack, jack, what, jack, jack, stamina, stamina. Okonko kwenye track, kwenye incredible. Zaga, 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 zaga. Drop it down, pick it up. This is how you switch it up. Burn it up, back it up. Nikolon zero, wine it up.
Femi okonko ni maveras bila VCT. Sindo the main, how wengine ni ma ETC. Kila tune, ebu siyezo ma BGV. Jack, jack, ebu cheza nezo BGV. Jack, jack, kwa beat, baya. Femi kwenye flow she's bada. Okonko hit track tunaimada. Femi okonko hit track tunaimada. Drop it down, pick it up. This is how you switch it up. Burn it up, back it up. Nikulon zero, wind it up. Hey.
Femi kwenye flow kwenye phenomena, phenomena. Jack jack what beat jack stamina, stamina. Okonko kwenye track kwenye incredible. Zaga, 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 zaga. Drop it down, pick it up. This is how you switch it up. Burn it up.
Massa Wood, Kenyan Boy, 001.
Kiuno bilang pupa, eh, unavyokata. Malkia fali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, ngozi yako kobata. Shepu mgali siyazanga, yani swadapta. Mama wangu moyo utaupeleka puta.
Anita kukosa
Signora mi amor, my mama sita.
Sama karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti
Ale.
Madwiti twiti kameja ziya katikati.
Ale.
Yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki.
Ale.
Madwiti twiti speedy ni ya misifungi peki.
Ale.
Chiki 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 hey. We mama
pepete ipepe pepete
ipepete ukinama
pepete ipepe ipepete.
Ay, we mama
pepete ipepe pepete
ipepete ukinjutama
pepete ipepe pepete.
Joga kushoto kulia tankienda studio njia mbili mutumia. Nafsi ya nonini waga meganchua mara mbili. Pande mojo kubalea mi pande ingine na kata kamili. Bada chon kwa natuta kufanya kazi kwa ofisi. Ndoto hii pande ingine ikaniambia joni ante mziki. Ndiyo mana kwa igari jota npata nmetulia. Nime lean back mkono steering yangu ya kulia. Mkuu kushoto breaks in case kinitutumia. Kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia. Miuge uka naenda pande yangu jua kushoto. Alafu nambia jama ebu ndio nezo mikono. Bibi lazima pia mkwe na angu wa kushoto. Salo wa kulia jua na daini komsoto. Na naipendaga nikiekele aga, nikisongeza aga. Kushoto kuliana,
kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana, stop. Drop on the kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana, stop. Drop, drop, drop. Kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana, stop. Drop on the kushoto kuliana, kushoto kuliana, kushoto kuliana, stop.
Samu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeli kubali. Taratibu mwana mkunaji, leo na shake ingine kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilegeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilegeze. Masi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo,
ikamate sana, ikamate yo.
Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama unitaka ikamate yo,
ikamate sana.
Nadia
Alexis on the beat.
Kama yo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa
DJ, all the DJs wanna be. When they grow the f*** up, it's the one.
Kamo yo kamo kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalimbwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule, pata pata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Sikatai kweli ndoshazama usinipige kipapai mimi hapo kwako shabwaga moyo usiulahai kweli ndoshakwama unachotaka sikatai najua bado amini haya yamekuwa acha siamini si hakuna pingamizi kwetu hakuna madrama huku kwetu. Tuna maneno kukwetu, tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe,
na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe.
Hilo meniweza na penzi lako, nimelewa chakari. Oh yeah, kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji ni kate kiu, kinipepe.
Oh yeah,
nipepe.
Oh yeah,
mbasi leo tukosane,
lakini kesho tusiachane.
Hani kimapenzi tuchizishane,
mimi na wewe hani tuzikane.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha, sita kucheza poka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha, sita kutenda baby. Kama mzuke mekupanda kwanzia leo niite daddy. When I hit that spot, baby call me honey. You hear me? Asali ntatiririsha, utaipote kwa ndani. Vitendo nalipitisha, mambo yangu sifanyi gizani. Saguni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa buibui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, so giddy 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 go down, giddy 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 go down, giddy 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 go down, go down. I make you dance, so giddy 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 go down, giddy 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 go down, giddy 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 giddy
Kenyan boy,
go down.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli Mola kakuumba, unateketea viloko liku lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya napolikidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.
You make me sit down, they sing this song. Da 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 da. You come to make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Day to day, you go give me love. Sawa sawa. If you walk on my bed, now my dude. One packa, wanna need a answer. When I'm boy, I talk to kill us. One packa, wanna need a answer. That's if you walk on my bed, now my dude. One packa, wanna need a answer. When the boy, I talk to kill us. One packa, wanna need a.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondon. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuon. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aino.
Baby shot down,
ainama.
Hey hey hey, konyesha ulivofunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
ainama.
Hey hey, ruka kutunza. Ukudekeza kama mtoni, fura unafurahia. Gafoke ukamoto, machozi umelia. Mwimbamba mwingine kama Dangote,
Dangote.
Ni chanyo msiki. Naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Penzi yoyoyo imeleta kwa wanangu vita. Squeezy sion, naishia kuwa like Easter. Hivo sio kupenda achana nai, nekupenda pendana nai. Mambo stress ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asa inama, mebukenda mungongo.
Oh, oh, mungongo.
Oya inama,
inama baby.
Wazipenda mungongo,
mungongo.
Asa inama,
inama baby.
Mebukenda mungongo.
Kama tungi limekoza.
Oya inama,
wazipenda
mungongo.
Atoti, umebeba siya ya yote kwa sianda. Siya ya yote kwa sianda.
DJ Riggs, the DJ, other DJs wanna be. When they-
sianda.
Atoti,
atoti. Umebeba siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda.
Atoti.
Boys ulu nikispia kana janguru. Kadaindu kukaji frame. Idol. Zidaingulu kwenye swag ya kudaingulu. Kembubu nakatamu nakawai mnju. Rada, dogisha kemba kunyi. Rada, jotumbo shosa lusi lusi. Rada boys hatari beat kijuzi. Gumza gumza riz na kiudi. Sing sing niko in in. Painting feel free mpige pinji. Drip 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 scene in my whiskey. Miss it niki vibe niki hook fish. Bang bang eja peg wada deng deng. Nena zile za Japan na my yang yang. Oxtail cocktail in a extend. Top game dulu bang 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 bang.
Atoti. Umebeba siya ya yote kwa sianda. Siya ya yote kwa sianda. Siya ya yote kwa sianda.
Atoti.
Atoti. Umebeba siya ya yote kwa sianda. Siya ya yote kwa sianda. Siya ya yote kwa sianda.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
Zo bigi bigi control. Biggie, biggie control.
Bullet,
he's a 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 biggie, biggie control.
Bullet,
simamisha, weka kando. Hey, naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka, kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii mzigo. Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Rata that.
Rata tat, piga ua, hapana jambua. Sukuma ndani kama yana sumbua. Naka soma kama mbuku, naka seti kama nuku. Tunavua luku luku, tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Akele mwede niki rise na masterpiece.
Zo bigi bigi control.
Bule bule.
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 Zo bigi bigi
control.
Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao sindi. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao.
3560
Jones. Wakale. Dora.
Mafu on the beat.
Ole manga. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao sindi. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sindi. Ole manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao sindi.
Sina lobaya wacha kushanga. Na tuna haya na yu manga. Nikujua jabu nkiri mshachanga. Na nikona mbugi angu nkute kwa mta. Tukutesa kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Guze tu chafu badu na geuzana. Legalize miti ni dawa. Mangoko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sisi ni mbwana sama baby zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juwa nukomasi. Nakemba wambu shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina maki. Nakata besu ili amluso na kisi. Chobo wa kasongesho. Bikicho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchobo wa kasongesho. Bikicho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamane. Juna chaka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
koro na mambuso na tuboro kuishika tubakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tubakora mina cheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge. Ati tuko madenge na venye waroro wanazungusha vibonye na denge sororo inatakenda na ringe kunyenye senyenye bigi kaza wakavinye ni nyonye ni finye zikipanda sana ndege nishike ni vinye
pereka na mo tara tara ni wafanye vile nilifanya kina sara mamiti kijiti kiboko akikwara hamini kidiki kijogo akilala mkuna mkuna jikama wili poze magame ziko juu za mapinki poke design huku tunawa pocket na baki denge ametoa siri zote
zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora mimi nacheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge zimeshika tu makoro na mambuso na tuboro kuishika tu bakora mimi nacheki kama hora na madenge denge denge tuko na madenge denge denge koma 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 koma
DJ Riggs
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote
leo 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 ni leo leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi togezi uweka meow meow nina doza kutrow for me how how Mr. Loku Loku swage kibao wow sio masone mangira matao tao sio bash make a wish blow hiyo kando
nimekamu na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tuende bash kwanza tuende dine machapo machipo na teka za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bana alafu tiktok kidogo siyo sana mwambia liakuzaa tumesema san sana
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata ji yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni Staga na staga niki medi Medi Staga na staga niki medi Medi Miujali ganji na ladies Miujali mani so nataka meni Meni Staga na staga niki medi Medi Staga na staga niki medi Medi Adi staga na staga niki medi Jama jo ume dedi ama tume bleki Na ume noki wendi ama piana beki Saa Goja nianze kata keki Menta kabambe jujo hauna class Ninko na mane ni pate kwa ba Cheki ni fane umevaka mafiat Kiatu madhare badae ni fan
Iwiki ni nasikia kukata kakeki Nasikia kukata bado he ni Vimepedi round moja anise tibiri We mrazi pigwa ting ting Leni diva na nakatika na chupi ringi Kiroma weki chumbi Zikishika mina washanga kihudi ringi Kiroma weki chumbi
Ambapo anapena nga madeni kanku Na kata nga maheni, heni Staga na staga niki medi, medi Staga na staga niki medi, medi Miujali ganji na ladies Miujali mani so nataka meni, meni Staga na staga niki medi, medi Staga na staga niki medi
Pigia hila kama bengi Wanege swaga hila haiketi Yuku sipigi feki utokuta na bafengi
Louis Gucci o Prada Nakata madeni mkari zaidi ya donut Anasha simba wenu manya simenu haina ganyama Sishobo kia tango mazikibuma Still sassy spendi mazo ya talking chika na mchuna Baby wash your name Uje uyumike nasi Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi Baby solo me But don't ask for my number Penda watoto enye darasa Unguza self into kukachi
Watoto na pombe
wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchande majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ay. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Mwishuni, kuja uyu mkenasi.
Kamata kinywa jecha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
Bado mnafuma namba. Penda watoto nye darasa. Uza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe.
And you know I'm dealing with my friends. I'm dealing with your friends. And you know
DJ Riggs.
For my signature, feel like your body inspired my intentions. You left the squad hanging, it's only time with us. You know I vibe different, cause you know my mind different. Her eyes say in my room, her body say in heaven. Oh God,
tell me what you want, I go repeat. Tell me what you need, I go deep, deep. When I fall in love, I go deep, deep. You can copy that like it's easy. Look like you need proper. Come get this vitamin D power. Be ready to start when I reach it, yeah. I go eat it up, I don't fake it, yeah. I make that thing go wild. I go make that thing run water. I go make you sing my song. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed. My bed. There's a meeting.
First cafe banga, 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 banga.
DJ Riggs.
First cafe banga, 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, shot it gang. Hypocrite.
First cafe banga, tic, tac. 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 First cafe banga, tic. Banga, tic tac, fest cafe banga, tic tac, fest cafe banga, tic tac.
Bad 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 girl ka kriye youpi. Boom boom bad cafe bad man digin. Bad girl ka kriye youpi. Dancehall shatter man kachak bidim. Douce mon monsieur man pa ka fun. Fest cafe boom bam blackatam. Evoleta son a badaman.
Fest cafe banga, tic tac. Fest cafe banga, tic tac.
I'm
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima mipi utajua ni amuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ajapiga ata order. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Say him a go chop, say him a go shoot, say him a go shot. But Ghana the only man she want, the only man she want. Yeah. Say she cheap, say him a go cheap, say she a go weep, say him a go beat. But me a the only man she want, the only man she want.
Penda na penda, mi upenda na penda, mi upenda na penda.
Kwa mbulu, lugu, kwa shaki nduku lukam. Tukija ni niku pige mavipoko. Pale Instagram, gata tisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juya koto. Vurugu, kukaba kwa kina mauru.
Kwanza venyo wejibeba, nga miudai, miudai. Mi upenda na penda. Chako venye wewicheza, nga miudai. Miu dai miu penda na penda. Figure fire yani dangerous. Miu dai miu penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miu dai miu penda na penda. 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 Miu penda na penda.
Don't you dare let my drink. Don't you dare let my drink run out. Pick it up. Hey, party in the way I love is just the night. We raving above all the haters tonight. Yeah, cause when the sun goes down, you know what's, I know what's, we know what's up.
Everybody say bartender.
Drink run out.
Hey bartender,
don't let my drink run out.
Everybody say bartender,
don't let my drink run out.
Hey bartender,
don't let my drink run out.
Don't bad mind and don't envy when me say work hard and you will make it. Life is what you make it. Also for your money, me thugs, me lady. Tell it to the elder, tell it to the baby. Judge, I don't love nobody, we're lazy. My mama said, nothing in life, not easy. So, also for your money, me thugs, me lady. Tell it to the elder, tell it to the baby. Judge, I don't love nobody, we're lazy. Me said, me don't work for my own. Thugs on the side with the shovel. Put on the hustle with your muscle. Work for my own. Tell them downtown where you hustle. Where do the falls here like nothing? Work for my own. I'm one door close, one open. Then my family to make a muckle. Here in a school, you don't make nobody tell you nothing. Don't make nobody tell you nothing. No, get all you can hear me. Every gangster fee make money daily. But me nah make no fish come stream me. And me nah make no politician pay me. Little from this or them same one a free me. For either the prison or the man come clear me. Me no one dead left me youth. Me one set it like how Patrick set it for Jamie. Cause me know life is what you make it. Also for your money, me thugs, me lady. Tell it to the elder, tell it to the baby. Judge, I don't love nobody, we're lazy. Me mama said, nothing in life not easy. So, also for your money, me thugs, me lady. Tell it to the elder, tell it to the baby. Judge, I don't love nobody, we're lazy. Every get to you, we have a Benz with the leather interior, no plastic seat. Cash last week and cash this week. Money for ya, for ya, for ya, for ya, for ya.
Ready to go out.
Primary City, weighing the oars. It's better to be out with your boys. Meeting some trolls, some pretty, you mistaken for toys. Now pick a time, take some coffee from who already you your core. Pick a fine tune, check it, come on. This a non-internet. This a sit on internet. Ready to go again.
Ukiona besti zako na mkulia vako mbona nifichia wasijue nilala kwako wansikilia hivu squeeze nini au ni vile mwaga nimechacha nini ukiambua juu yangu unaamini ukiambua vile juu yangu na kuingia akili kurekodi vitu ka studio na pa kuacha besti zako wana hii mingi unawakacha sabu juzi jomba dhani imekuwasha daka mbili mekushika nare umewaka wana mashingo anambia vile ulikuwa unanitaka kumbe ulikuwa unanyemelea masikio nipoa sikufunga macho kakuona kwa kio ukaenda kuniuma mimi huyo mbio
moyoni mwangu mimi nateseka moyoni mwangu mimi nateseka umbo lako lilo zuri la umiza umbo lako lilo zuri eni umiza
ukaju baku banju kaju like mifuki na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu ba 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 banju kaju ba 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 banjuka tu ba 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 panjuka tu na weka shida chini na tupa mikono tu ba 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 panjuka tu
2004
Prezo let's go.
My fans me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote my haters come am ni pendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side ka rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote
my fans me now up in the wote. Na ma autograph uta sign siku zote. Na wa shukuru walioni hold down. Na kwa hi rap game sita wa let down. I promise me now up a promise to album yangu itakuwa hit tupu. So you better act like you know what you listen and na roga sema Prezo. Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri. Mina count blessings angu Joe. Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong I can't be right. Na kama uko down basi sing alone, come up with floss is wrong, my day I can't be right. My fans,
me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote, my haters, come am ni pendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe, na wapa life, come a side a car rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote.
First two, na dedicate kwa my fools when your PhDs, my player hitting degrees. Wanna taka kumvuta Prezo down, lakini mimi na washow haiwezekani. Clown all this kwa sababu ya madem. Wow, wanasema na wa drive insane kwenye membrane. And I'm like sure you're right. And if you're down with CMB for sure we'll be tight. And if you're not down busy take a hike. Cause I got my friends and with that I'm alright. So see why hitaji nyie. Wala hamni baba ishi nyie. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Critics see why hitaji nyie. Wala hamni baba ishi nyie. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele haya twende. Every day napokea baraka zangu nikisonga mbele haya twende. Kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele my fans.
My fans me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote my haters come am ni pendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu waji nyonge.
My fans me now up in the wall.
Now up in the wall.
Bombshell, bombshell, ah. Abamika, bamika, na ingo manoma. Kwa sababu junaanza tutakoma. Na ini mimi sumesa sufficient ya kuwakilisha na imetoka.
feel. You better chill, just keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it till you swing it.
Okay.
Yeah, me have to bring it. Do your thing, girl. Some of the girls them not say ya yeah, na ready. Girl them hot when them a white. Was them a call then none of them fall. Mash up the floor, pour me a pour. Run tight the bass, then you roll out the next.
Wall and DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Ladies band them place one have some fun.
Jack the record, make it run.
Give them a run.
Yeah, kick that. Who said that?
Yeah,
Shabby, you come. Give them a run.
Okay.
You better relax and have some fun. You better feel. You better chill.